La journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse.
Nyalande ittanande leɗe duniyaru gam durwidol tenera kamɓe yoro on ƴuwana to hawrinde mawde ko leyɗe tubakoɓe waɗande ko duuɓi mum nogayi e nayi ni warde joni. Ɗum du heɓa himɓe tindine dow ko yoro e tenera o wawi rimande nimɓe. To men 3 août ko awte leɗɗe ko leydi men Niger hepti hoore mum ɗum gam durwidol e tenera kamɓe yorono. Woɗi du bawɗe ɗen no e tokkitede kam won hitande hikkande batu nyalande de maradi woni ko waɗoyte leɗɗe millioji sappo woni ko awoyte batte Allah e nde nyalande. Nden faafame ko gomnanti no woodi andal dow majjum e bawɗe du ko wonno wadda fardurwidol e tenera o. Miɗen miccintina on ko nder sigila yaadi yeeso arzuko ɗum miɗen godi gollal mangal gonangal no waɗe kam woni golleji gatteɗi moƴƴintinol ko kata nokkuje baɗɗe sembe e ko kuji gatteɗi dow ceene to dilli ɗin e tasiji ɗum yaade gattol liƴƴi nder beeli. An ka hunde fuu ko duri ditta e yoro noddal ngal am yaade to nimɓe ni woni golleji ɗi kalmi fillama joni ɗi ngaɗe moƴƴintinol nokkuje ɗe ngala sembe ɗen heɓa reme malato nokkuje durduɗe. Gomnanti Niger kanƴum woni ko ardini Allah e ɗuɗal jama'aje tawangal noani nimɓe gadda balla gaji muɗum gam tawi kama darama ko nder rejioji goɗɗi misali maradi e sender leɗɗe awama baɗe mami ɗum fuu ko wallata en duuɓi diggol e yorono. Woɗi du miɗo watta dande e ɓiɓɓe leydi leɗɗe awaɗe ɗe ɓe kinno e majje ɓe ndenaɗe Kano mohin non fuu dow ko andi tenera o no haɗa yaadu yeeso leydi.